Umva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'ijwi ry'Amerika ntongere mbahe ikaze mwese ariko abatabasha kudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda mukomeze mutwihanganire ikibazo kiri hafi gukemuka. Uyu munsi turaganira ku buringanire mu Rwanda. Ese uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mwe mububona gute? Turabigarukaho rero mu mwanya muri kiganiro muri Isanga. Muduhe nomero zacu, umutumirwa wacu yakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo. Muduhe nomero zanyu rero tuze kubahamagara. Nomero yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza kamenyetso ko guteranya 1202 1993. Twakire rero umutumirwa wacu ni Madame Marie Goretti Mukanzigiye. Madame Mukanzigiye uraho neza urakomeye?
Muraho neza.
Ngushimiye cyane. Ngushimiye kuba witabiriye iki kiganiro ukitaba ubutumirwa bwacu hanyuma ukemera no kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikaze rwose.
Ye nanjye ndabashimiye ko mwantumiye. Nishimiye kubana namwe.
Nuko. Nkuko rero nari mbivuze, uyu munsi turaganira ku bijyanye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ONU yemeje kandi imenyekanisha itangazo ryo kwamamaza hose ibyerekeye agaciro ka muntu. Ni itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu cyangwa se inteko mpuzamakungu y'agateka ka zina muntu, Declaration Universelle des Droits de l'Homme, aribyo mu Cyongereza Universal Declaration of Human Rights. Iyo nteko rusange rero yasabye ibihugu byose biri muri ONU gukora uko bishoboye kugira ngo iryo tangazo rizatangirwe ku mugaragaro, ryamamare hose kandi risobanurwe cyane cyane mu mashuri, hari amato n'ayisumbuye mu bihugu byose. Iryo tangazo rikavuga ko abantu bavuka bareshya kandi bafite uburenganzira bungana. Muri kiganiro turaza kwibanda ku ngingo ya 16 ivuga ko abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana bareshya imbere y'amategeko. Ese niko bimeze? Intambamyi ni izihe? Nizihe ngaruka bigira iyo ubwo buringanire batabubona kimwe? Aha ndavuga cyane cyane nk'abashakanye. Umunyarwandakazi Marie Goretti Mukanzigiye, nk'uko nari mbivuze, yakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda. Ibyo rero yagezeho bikubiye mu gatabo yanditse hasoza amashuri ye y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Araza kudusangiza rero kubyo yagezeho muri ubwo bushakashatsi n'uko ubwo buringanire nyine bwifashe mu Rwanda. None rero Madame Marie Goretti, nagira ngo ngusabe ubanze wibwira abatwumva hanyuma udusobanurire uburinganire ni iki.
Uburinganire ni mu by'ukuri ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko babivuze, kuko twese abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore twagombye kuba tureshya imbere y'amategeko dufite agaciro kamwe, dufite n'uburenganzira bumwe imbere y'amategeko. Ubwo sinashyizemo imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri tugiye no mu ijambo ry'Imana tusanga ko twese twari mu ishusho y'Imana. Ni rero uburenganzira cyangwa se uburinganire ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu n'agaciro ka muntu, niko nabivuga, niko nabisobanura.
Hanyuma nkuvuga hari icyo naba nibagiwe ushobora kuba wakongeraho mbere yuko dukomeza?
Ntacyo bibeshye, ariko nakusiraho gatoya ko ubushakashatsi nabukoze mu rwego rwo kubona ibyo bita masters, nkeka ko ari igice cya gatatu cya university.
Mbabane, navuze cya kabiri.
Nyuma ya lisanse hazaho masters. Ni ubushakashatsi nakoreye mu murenge umwe witwa Rilima mu Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu. Akaba rero ari ahantu mu by'ukuri hatari kuri ya Kigali, si igiturage cyane, kandi ubundi Rwanda twari rutoya, uzi ko imyumvire yihariye ushobora kuyisanga n'ahandi. Kandi se mu by'ukuri nubwo ariho twabashije, ndiko ntabwo nari kubyenyine, rero kwenye n'abarimu muri Bugesera banyigishije, kuko ni nabo twafatanyije no guhitamo ngo tugiye gukora kuki bitewe n'imyumvire, kuko iyo bugaragara ko idahari yumvikana ku burenganzira cyangwa se ku ihame ry'uburinganire, benshi bakaba baryitiranya n'ubwuzuzanye. Ubwo ndagaragaza kongera kuyigarukaho,
turabigarukaho.
Ni nayo mpamvu twahise kuvuga ngo reka tugende tujye kureba abaturage, tujye kureba abantu bashinzwe kubishyira mu bikorwa mu ngo. Ese babyumva gute mbere yo kubishyira mu bikorwa?
Nagira ngo nyine nkubaze intego mwari mufite.
Ibyo basobanuye nibyo bwakozwe kugira ngo ubushakashatsi kugira ngo turebe ko abaturage bafite imyumvire imwe ku buringanire, nimba batabwitiranya n'ubwuzuzanye, nuko babukoresha mu mibanire yabo ya buri munsi mu rugo.
None se umaze gukora, wavuze ko ubushakashatsi mwabukoze muri benshi ufatanyije n'abarimu, ariko tuvuge ku giti cyawe, umaze gukora ubwo bushakashatsi, wabonye ibyo watekerezaga mbere bitandukanye n'ibyo ubushakashatsi bwakweretse, itandukanizo niba rihari ryaba ririhe?
Itandukanizo twasanze yuko icya mbere ni uko uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, benshi abagabo cyane cyane barabwitanze, ni cyo kintu cya mbere cyose kintangaza. Baravuze bati niba ari ikintu kirimo gusenya ingo, ni iki kigare murimo kujyanamo abantu? Bakitaga ikigare cyane, ati ni iki kigare murimo kujyanamo abagore, mubabeshya ko tungana imbere y'amategeko kandi ko tunganya ubushobozi n'ububasha ndetse n'ijambo mu rugo. Mpita numva noneho ndakanguri cyane kumva ngo bya bindi byari bije bisa naho bigiye kuzamura umwana w'umukobwa, kugira ngo umubyeyi w'umugabo yumva avuga ati umwana wanjye ntabwo azahohoterwa, umwana wanjye azahabwa uburenganzira, umwana wanjye reka muhe uburenganzira kuko maze kumenya ko ntahatane n'umuhungu. Byahise rero bisa naho bimunzemo gato kumva kuvuga ngo ni ikigare murabisha abagore ntabwo tuteze kurenganira. Ako niko ka mbere kahise kanyeka ko imyumvire bafite atari yo, ubwo ni ku ruhande rw'abagabo. Noneho muri rusange n'abagore tuvuganye, numva baravuga abenshi kuko bari abakristo, nakoreye ahantu hafi y'abantu b'abakristo, wenda ninjye mu bayisilamu cyangwa se n'abatarimo n'abadafite imyizere, wenda nawe kugira andi makuru mbona, ariko menshi nagiye mbona wabonaga avuga ngo ntabwo dushobora kureshya n'abagabo, muratubeshye. Bakituza babigerageze no kwereka abagabo ko bareshya nabo, barakubita barangije bahunga n'ingo bazivamo. Tubona nabo ko tubereke ni bimwe muringanire, aho ngaho Kigali mu mugabane imyanya, ariko tuze mutureke tuzuzuzanye.
None baravuga bati ntabwo dushobora kureshya, cyangwa barabishaka ariko barumva bidashoboka?
Barumva bidashoboka, barumva ari inzozi, barumva ari ukwigerezaho.
Ntibashaka kubiharira abanyamujyi, mwebwe ab'i Kigali nimugende muringanire.
Nimugende muringanire, muharanire imyanya mu mujyi, mu mujyi n'umwe w'abadepite, muri abaminisitiri, ariko murimo muratubeshya. Niba muka tuvuze yuko turinganire n'abagabo, tuzahura n'ingorane kuko twabasanze muri ayo mazu yabo, twanganya uburenganzira gute kuri ayo mazu twabasanzemo? Dusanzwe tuzi ko bibiri tubwira ko ari imitwe y'ingo, none murashaka ni abatware, none murashaka ko turinganira? Ese magira ngo nabajye boza amasahani, magira ngo se bajye badufasha guteka no koza abana? Ibyo bintu nabyo dusanzwe tubyiza tubigarukaho, ariko hari ibiganiro by'itegeko kugira ngo dusanga yuko mu by'ukuri ya myumvire ishobora kugenda ihinduka bitewe no kugenda ibiganiro byiyongera.
Nuko urabivuze kandi hari naho uvuga no mu gitabo cyawe uvuga ko benshi mu bagabo n'abagore bahitamo ijambo gukoresha ijambo ubwuzuzanya aho gukoresha uburinganire zimwe muri izo mpamvu nyine urazidusobanuriye ariko kandi ibindi bakubwiye bitari ibyo ngibyo ni iki gituma bahitamo nyine ubwo bwuzuzanye aho kuba uburinganire
icya mbere ni uko ibyo ni ntabwo abantu bari bamenya neza uburenganzira bwabo kandi nibabwiye baravuga ati muri adushuka mu by'ukuri tuvuka twese tutungana umwana w'umukobwa n'umuhungu twese turimpinzi bavuka ari impinzi hari impinzi zagombye gufata kimwe zagombye kwitabwaho kimwe ariko noneho tugarutse ku byo abo bagore bambwiye ati ubundi ubona umwana w'umukobwa n'umuhungu bavuka bameze kimwe ugahita ubona ko akabazo ka mbere ni ukwitiranya igitsina n'ijambo zare sinzi ko nahita kuko mu kinyarwanda ugiye kureba usanga rivuga uburinganire iyo dushaka kugira ngo tubijyane imbere y'amategeko ariko ubundi tugiye kuvuga mu zindi ndimi twavuga ko bitandukanye hari tipusi hari na jaje zare rero zane cyangwa se zenda ni ikintu abantu bahita bita wa mwana uvutse bitewe n'uko bamubonye ko afite ibimuranga by'umukobwa cyangwa by'umuhungu noneho ibyo bamuhaye bimuranga bitewe n'ukuntu yavutse mu buryo biyolojike cyangwa se mu buryo bw'ubuzima bigasa naho bigiye guhita bijyana n'inshingano agomba guhura nazo cyangwa se n'uko agomba gufatwa n'abo bantu bamwakiriye aribo twebwe uramwakira uti ni umuhungu ugahita uhita umwambika n'imyenda y'ubururu itandukanye n'iy'umukobwa ugahita utangira kumutekerezaho ariko ubwo imyumvire igenda ihinduka ugahita umutekerezaho umuntu ugiye kuyobora umuntu uzagufasha gukora ibi n'ibi umuntu w'umugabo ugatangira kumva yuko mbese umufashamo wa muntu ubyutse kugira ngo ayobore ubyutse kugira ngo atware abandi bantu azabe n'umutware w'umuryango kugezana n'uyu munsi ntabwo ndabona abagore b'abasore babo b'umuryango mu rwanda nubwo igenda yateye imbere bivuze yuko noneho cya kintu turacyagifite iyo ubyaye umuhungu akenshi wumva ubyaye umusimbura ubyaye umutware ubyaye isumbusho hari umukobwa urumva bita sumbusho
keretse ufashe izina rya se wose aha izina rye
rero tutumaho twose turagaragaza noneho cya kibazo ahari tujya kugera ikivuga ngo ese biraturuka hehe biraturuka mu muco kenshi biraturuka mu myumvire biraturuka muri wa muco ariko cyane cyane nakwita ngo ni ubutegetsi gabo patriyati sisitemu patriyoko sisitemu ya yindi mbese umugabo avuka azi ngo ni njye muyobozi nta wundi ntabwo umugore yanyobora ntabwo umukobwa yanyobora na niyo munsi ngenda ubona mu bana bato umwana w'imyaka umunani ariko usanga iyo ari kumwe n'abakobwa benshi ntabwo bafite sekirite abavuga nanjye akanyita umukobwa ngo ariko ngo hano hantu ngo ndi kumwe n'abakobwa gusa njye numva ngo numva nshyahujya kureba abahungu ngo dukine ntabwo ari ikintu twamumariye
gukina n'abakobwa
agahita nawe kwita umukobwa n'ubwo uri mama we arumva yuko mbese ntacyo uri bumumarire mu byo yifuza yewe ni imico abana bisangamo bitewe n'ukuntu twabakiriye
rwose
ubwo nabangiye uranyemera ngire no ku mukobwa nawe tugahita tumubona yuko ari umwana ugomba guhita agira isuku agakundishwa kuba mwiza agomba kuba afite isura yemewe mbese y'abakobwa agomba no kwiyitaho cyane niba adafite agasura keza akakiyitaho ugasanga mbese atujwe no kwisiga no kwitobora no gukora imisatsi akayihindura kugira ngo abe akantu keza abe ikintu cyiza imbere y'uwo muhungu ugomba kumutegeka no kumuhitamo akamukunda
yego rwose wahise usubiza ikibazo nifuza kukubaza muri ubwo bushakashatsi nyine ninashatse kukubaza ikintu wabonye gishobora kuba kizitira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ariko nyine nk'uko bivuga harimo iyo myumvire harimo ako gaciro gahabwa umuhungu kurusha umukobwa hari umuco n'uwo mukobwa nyine nawe ushaka kubona umwanya we muri sosiyete icyo bamwitezeho n'uko bamubona nagira ngo noneho ubwo turaza gukomeza tubigarukeho muri kiganiro ariko nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika ijambo si ryanjye gusa nagira ngo duhe umwanya Theogene uranyumva
ndabumva neza
wiriwe neza uri hehe
Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
kugira ngo mbaze tuzo umutumire
narakumva
hanyuma
yego yagusuhuje komeza ikibazo cyawe
namutsinye kandi namusuhuje
ndagira ngo mubaze nimba yakoze ubushakashatsi neza atiyirangagije kuba wenda ibintu byo by'uburinganire bashaka kwigisha cyangwa gushishikariza abantu ubundi kuringanira ku mukobwa n'umuhungu birashoboka mu by'ukuri kuko impamvu mvuga ko bitashoboka iyo umubyeyi atwite bijyanye no kuntu aba agaragara yacitse intege cyane ataranabyara n'uruhinja ahura n'umuntu ahura n'abantu hakabaho abantu bamubwira bati byanze bikunze uzabyara umuhungu cyangwa se uzabyara umukobwa rero mbona atari umuco bitajyanye n'umuco cyane ahubwo ari imimerere ya muntu mbese ni ko Imana yaturemye idushyira iduha n'imbaraga n'ibitekerezo bitandukanye kuvuga ko umukobwa yaringanira n'umuhungu ugiye ku bwanjye mbona bitashoboka icyo nemera kuri ibyo bitsina byombi nemera ko byakuzuzanya mu buryo bw'imibanire bigashoboka atari ntabwo nemera ko umugabo ari we ufite icyo nakwita power wenda mu buryo bwo gutunga cyangwa kurushaho urugo ko n'umugore arashoboye ariko kuringanira ibyo ntabwo nabyemera
icyo ushaka kuvuga rero kuri ubwo buringanire uvuga ko budashoboka ni iki kandi uvuga ko umugore umugabo atari we wenyine ugomba kutemeranywa n'abavuga ko ari we ugomba gutunga urugo ko n'umugore abishoboye niba umugore ashoboye gutunga urugo akaba ashoboye kubyara agatwita amezi 9 akabyara konsa umwana akamurera agakora n'akandi kazi n'umugabo yakora iki icyo wita ko uburinganire budashoboka wabanza ukadusubiza mbere yuko nk'ijambo umutumirwa
uburinganire n'ubwuzuzanye mbifata nk'inshinga ebyiri zitandukanye ntabwo mbona ko uburinganire yaba impuzanyito y'ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo shobora kuba umugore ashobora kuba yafasha umugabo ikintu runaka igikorwa runaka mu rugo ariko hari ibintu rwose nemera hari ibintu nemera ko umugabo yakora umugore adashobora gukora
ni ibiki
byinshi cyane
nyuko
hatarabaho umugore ushobora kuba yatabara ngo agende acukure n'imva mu hari abagabo
yabuzwa n'iki
abadamu bagomba kuba bari na kure y'ahari gukorerwa icyo gikorwa bakaza nyuma
ni wa muco cyangwa n'imbaraga nkeya afite ku buryo atabishobora
imbaraga nkeya kandi byinshi turabibubahira ntabwo tubibasuzugurira kuko ni uko Imana yabaremye
uretse gatoya uretse kugera aho ujya Marigoreta ashobora kugira icyo yifuza kukubaza nawe mbere yuko
mu by'ukuri ni Théogène ndagira ngo nishimire ko mu by'ukuri ugize ubutwari bwo kutubwira icyo utekereza ariko ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri wagira ngo uri muri ya kominoti nari ndimo cyangwa se ari n'abindi iyo myumvire kandi nahavuye imaze guhinduka kuko niyo yuko mu by'ukuri hari imirimo y'ubwoko butatu umuntu wese ashobora gukora hari imirimo igendanye n'imiterere yacu mu buryo twaremwe ibyo ni ugutera inda no kubyara umugabo atera inda umugore akayisama akabyara noneho ya mirimo y'amaboko ufite amaboko utayacitse iyo umugabo yakora n'umugore yabikora none ufite uze urabona abagore bababyibushye kandi bakomeye kubera ko babitojwe bashobora gukora imirimo irenze iy'umugabo runaka atakora bitewe n'uko wenda n'ubuzima bwe wenda butagenze neza cyangwa se n'imirire itarabaye myiza ibyo rero birahita bitwereka yuko imibereho ya buri munsi ishobora gutuma tugira za mbaraga tugira za mitwe ndetse tugira kugira imbaraga zingana cyangwa se ndetse na buzima bwose babona umugore urushima umugabo imbaraga. Tureka umwere urugero rwa uriya mudamu Serena ukina tenisi. Urabona adafite imbaraga se yabitozwe na murumuna na mukuru we nuko bose baratozwe kandi baba ba mbere ndetse bagiye no mu marushanwa n'abagabo babatsinda. Ibyo ni n'akagero gatoya. Noneho tugarutse kuri indi mirimo igendanye no kwita ku bukungu bw'urugo n'ibiki menyerewe na navugagaho isaba amaboko isaba iki twese twayikora tutarebye ngo ni iyi n'iyi. Turetse yayindi y'ukubyara no kwita ku rubyaro cyangwa se n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ibi ngibi nibyo bidutandukanye bitewe n'uko turemye. Noneho ya mirimo yo kwita ku bantu babaye n'ibiki twisanze abagore kenshi ariyo barimo bitewe n'abari n'umuco. Ugasanga umugore ndetse agize imirimo y'inkubirane arabyara akarera yarangiza akita no ku rugo yarangiza akita no ku bababaye ndetse akanitabazwa n'aho atuye kubera yuko wa mutima arawufite. Ariko nanone n'abagabo turabizi ko bajyanditswe muri ibyo bibatwara nasiwe umurwayi akita ku murwayi akita ku bababaye hari icyo yaba ntacyo yaba. Ariko turamutse tubonye umugabo utwite ibyo twatangara. Ibindi rero byose iby'ubundi bwoko bibiri navuze umugabo n'umugore babihoraho kandi nta kibazo. Tugarutse rero kuvuga ngo atwite ngo umuhungu ngo agaragara nk'umuntu utwite umuhungu nyine kuko aba yagize imbaraga nke cyangwa se yahindutse n'ufite umusore ufite ukuntu ahinduka ariko tubyemeye ko ari byo mu buryo biyoroziki mu buryo bw'ubuzima niza hormone zifite ukuntu zigena umubiri zikawuhindura. Ibyo rero uko ufite umuhungu yahinduka n'ufite umukobwa kuko yahinduka ibyo ntabwo ari ikibazo sibyora noneho twongere akandi kantu nongeye gusorezaho nongeye gusoza mvuga ngo mu by'ukuri amenye yuko ako kantu ndakavuze kugira ngo akamenye yuko ya mirimo y'uburyo butatu triple roles niko mu cyongereza bivuga umurimo wonyine gusa utakora kandi umugore wawe yawukora ni uwo gutwita kuko uramutse utwise twatangara ariko dusanzwe uhetse umwana dusanzwe urimo gukora imirimo yo guteka n'ibiki tubona ko ari ibisanzwe tubona ko hari ibintu byahindutse kuko imirimo y'abagabo n'abagore irahinduka bitewe n'ibihe n'ahantu. Murakoze
urakoze cyane tuje naracyakumva ibyo aribyo byose ngunganiye waruvuze uti gutera inda umugabo aratera inda ariko nanone ntashobora kuyitera umugore nawe atabigizemo uruhare urumva baruzuzanya byose biri hamwe ntabwo yatera inda gusa hatarimo n'uruhare rw'umugore. Urumva rero niba ashobora kuyakira kandi akanayitwita akayibyara agakora n'ibindi birenze ahubwo umuntu yavuga ko umugore afite akazi kenshi cyane
kandi bikaza noneho bikatwereka ko harimo ubwuzuzanya.
Theogene hari icyo bivugaho mbere y'uko twakina
kamwe wenda ambabarire kumubaza ibibazo wenda sinzi uko nabyita hanyuma ko hari urugero rumwe afite rw'umudamu ujyukwa umugabo kugira ngo wabane
yabuzwa n'iki mbese reka gusubize
biragaragara yuko imyumvire afite ndimo ndayumva cyane kuko aribanda ku muco cyane kuruta ibintu bifatika n'ibishoboka mu buryo bufatika. Reka mpahita nk'urugero yuko mu Buhinde bitewe n'umuco waho abagabo barasabwa bagakobwa ariko nawe tunagira nkamubwire kuko iyo tugenda tureba aho uburinganire buri n'umuco tugenda tunareba ibindi bihugu tukagereranya tugasanga ko hari ibihugu bimwe bikora ibibindi ntibibikore no kujya gusukura rero hari ahandi hantu rwose tuzi hatari hari abagabo abagore barabikora kubera ko abagabo batari bahari nta kintu babaye kandi ntabwo nanubu barahari. Rero nagira ngo menyeshe ko mu Buhinde abagore nibo basaba abagabo.
Theogene reka tukurekere ubwo sinzi niba hari icyo ukuyemo gishobora gutuma yinduhindura imyumvire cyangwa se niba ucyitsimbarayeho ibyo aribyo byose ni uburenganzira bwawe.
Murakoze cyane gusa genemera ubwuzuzanye ariko uburinganire wapi
uri umupapa mbese mfite ubwoba ko abana bawe uzabarera mu buryo butandukanye cyane.
oya anyway impamvu nge nkabi ha gakire cyane urumva ibafata imico yahandi batsana igashaka kuba yaganze imico y'igihugu cyacu bigatuma rero yivanga ukabona abantu bahakanye ko ari abanyarwanda bagwabaye abanyamerika nyarwanda ntabwo njya ruko mbikunda
ntacyo ibyo ari byo byose hari abo mu nteko y'ururimi n'umuco twigeze kuganira bavuga bati umuco urakura urumva rero
ntacyo rukora
sawa urakoze cyane reka twakire na Frederic
erewe neza
urewe urahagana hehe
Ngozi
urafite ikibazo cyangwa ni cyiyumvira
nari mfite ikibazo kandi nkagira n'ibyiyumviro
yego
nubwo mu Burundi tumaze iminsi tutabumva cyane rwose kuko na wa murongo wo mu Rwanda twakumviriza ko w'icyana na kane n'ibice bitatu utagikora twabona kutagikora iradiyo hahetse nk'indwi hafi indwi zibiri tutayumva
ikibazo kirimo kwitabwaho bishobora kuba byakemutse vuba mukomeze mwihangane
yego turashimiye cyane uwo mutumire kuba mwamutumiye ariko rero nagira ngo ndababwira ku kicanye n'uburinganire cyangwa se ubwusuzanya ujya uburinganire n'ubwusuzanye nibaza ko ari ibintu bitandukanye bibiri bitandukanye uko uburinganire ni nk'uko wewe uba muvukana n'umuhungu uri umuhungu ukavukana n'umukobwa mukaba mufite uburenganzira bumwe bwo ku bintu dufate rusange ibyo mu muryango
yego
dufate ubwuzuzanye nabwo nibaza ko koba ari nk'uko muba mubanye nk'umugore n'umugabo mukaba mufite uburyo muzuzanya kugira ngo mugere ku ntumbero mwebwe y'icyo muba mushaka kugera ko
yego
mu mibereho myiza y'urugo ariko rero ikindi nagomba kubabwira nuko nabonye ikintu kijyanye n'ubwuzuzanye nabonye umwenga kiragoye cyane rwose kuko hari abantu mbona umwenga bacakiriye nabi hagati y'abagore cyangwa abagabo
ubwuzuzanye cyangwa uburinganire
oya
nkurikije uko wari ubisobanuye ikigoye ni ikihe ni uburinganire cyangwa n'ubwuzuzanye
ndavuga ubwuzuzanye mu mibanire y'ingo
yego
mu mibanire y'ingo narabonye ko harimo ikigoye cyane rwose bitewe n'uburyo bashyizeho ubwo bwuzuzanye bitewe n'uburyo batari babanjije kubyigisha abaturage cyangwa se abanyagihugu
ariko Frederic niba twumvikana ntabwo ari ubwuzuzanye bwashyizweho ahari hashyizweho uburinganire kugira ngo bose bagire uburenganzira bungana bishyirwaho n'amategeko
nyine aho uburinganire navuze ko tufate ari aba ari mu muryango ariko mu bwuzuzanye nibaza ko aba ari muri za ngo z'umugore n'umugabo babubakanye itasinzirashanje gusa uburyo nabibonye yuko hariho ibitagenda neza nuko hariho ababifashe nabi bamwe bakabyakira yuko umwenga babahaye nk'igitsina gore bakaba abagore bamwe bakabyakira nk'uko babahaye ubushobozi bukomeye cyane rwose abandi bagabo nabo bakabyakira nk'uko umenga hariho ubushobozi babambuye kuva icyo tegeko rimaze kubaho jewe maze kubona ibibazo bimaze kubyuka mu ngo bitandukanye nyinshi cyane rwose gushikana aho hazamo n'ibintu bijyanye no kwicana nk'umugore n'umugabo ugasanga bicanye bitewe n'uburyo usanga batacyubahana mu miryango bitewe n'uburyo umugabo aca abona umenga umugore yamugiye hejuru cyane rwose abagabo nabo n'abantu bakunda kuba bafite ibyiyumviro nyine byamaha gufi yuko umuntu atagomba kubaruta
yaje kumusumba cyangwa kumutwarira umwanya mu muryango
ego ivyo rero nabonye vyaravuye mu ibibazo bikomeye cyane rwose sinzi nk'amaleta atandukanye kuko ivyo narabibonye nko hagati n'iki gihugu cyacu cy'i Burundi kandi nkanabibona no mu gihugu cy'u Rwanda naho mu Burundi bitara hama cyane ariko mu Rwanda narabonye yuko oho nyene babikurikizanya ariko narabonye ko ibiva mu atari byiza leta zari zikwiye kureba uburyo zishobora kubanza kumvisha bamwe n'abandi kugira ngo ibyo bintu babyumve kumwe kuko biravanwa amakimbirane ugasanga ingo zatanye ugasanga imiryango yatanye kandi cyari ngombwa.
Urakoze cyane rwose. Ubwo turaza kubigarukaho tureba ingaruka umutumirwa wacu bwaraza kutubwira, nawe urazivuze zimwe ziboneka muri ibyo bijyanye n'uburinganire. Ndagushimiye cyane Frederic.
Yego, namwe murakoze.
Tukugumisha ku murongo ubashe kumva icyo umutumirwa avugaho.
Yego, fitiza mwangomeza ku murongo kuko iradiyo ntituyumva.
Ihangane gatoya tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, katwakire Vena. Vena, uranyumva?
Nakumva.
Wili, urahagana he wowe?
Ndi Mucyankuzo.
Mucyankuzo, mwiriwe mute?
Namahoro, namahoro.
Yego. Ikibazo cyangwa ikiyumviro?
Ikiyumviro, ibyo bintu duha ubutegetsi abakenyezi.
Ongerejwe.
Ati, ikiyumviro ko byemeza ko ubutegetsi abakenyezi mu Burundi cyangwa ikindi no mu kindi gihugu. Ibi ni ingorane kubera umukenyezi yabaye umutegetsi hari igihe basi dufate ibice bya hafi abaye nk'umukuru w'umutumba ashobora gutaha mu gitoro umugabo
yamukubwiye uravuze ngo umukenyezi abaye nk'umukuru w'umutumba ataha mu ijoro
ataha ijoro umugabo azigaye muhira agize aravuka yari ku mirimo y'igihugu urumva ingorane ego byari byiza kandi hari ababyitwaramo nabi leta
ni ntabwo turimo kukumva neza bijwi rya birimo gucika yego komeza usoze igitekerezo cyawe hanyuma tukomeze twakire n'abandi
leta hari umubyeyi yari yagiye kugira abaha inyigisho bakamenya icya mbere cyocyo imigambi ibikorwa bya leta no kubaha urugo ego
sawa urakoze cyane kuri icyo cyumviro cyawe. Reka mutumirwa agira icyo ababwira noneho mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Goretti, Frederic na Vena baragusha ku kintu kimwe urebye. Mugire icyo mubabwira.
Murakoze Jenny. Icyo nashaka kongera kuvuga ni uko mu by'ukuri bwa uburenganzira n'uburinganire n'ubwuzuzanye turacyazitiranye. Ubwo ndavuga kuri Frederic, hari aho yashaka kuvuga uburinganire ariko akavuga ubwuzuzanye, kuko uko byagenda kose ikigaragara nk'aho abantu bafata nk'ikibazo ni uburinganire. Kwa kuringanire rero birasa n'aho bivuga ngo niba umuhungu afite uburenganzira bwo kwiga n'umukobwa ni uko, niba umuhungu afite uburenganzira bwo kuyobora n'umukobwa agomba kubugira. Kandi nabonetse amahirwe yo kugira ngo babone nk'ako kazi, ntabwo turi burebe abagabo gusa, turareba n'abagore kandi barangiza bahembwa umushahara ungana bitewe n'akazi kangana kandi kameze kimwe. Ibyo rero nibyo akenshi kutabyumva bitera ikibazo. Nagira ngo wenda ariko nkosoraho cyangwa se ariko nongeraho ako kantu ntekereza yuko yagiye asa n'ahabyitiranya naho kubwira kubyerekeranye n'ubwuzuzanye ntabwo byatera ikibazo, kubera yuko nitumara kumenya ko umuhungu n'umukobwa baringaniye kandi ko no mu rushako bagiye kubakura urugo mu buryo bungana bazumvikana ku byo bagomba gukora. Ntibavuge ngo umugabo nava ku kazi yicare umugore amurebere byose. Aho niho hakunda kuba amakimbirane, wa muntu agashaka kuba nk'umwami ariko ntiyemere ko umugore w'umwamikazi. Njye nkunda kukavuga gutya, ugasanga rero yatera amakimbirane ni gute twese twavuye ku kazi nimba ari ibiro twabigiyemo nimba ari tujya gushaka amakuru cyangwa se gukora nawe turajya mu giturage aho ngaho twese twabuke noneho tugarutse umugabo wose kugira ngo yicare kuri televiziyo nawe yakoresha devoire abana agatiye ko umugore ateka akamugaburira yangiza agakoresha abana devoire yangiza akajya kumenya imyenda bazambara ibyo akayitera urumva njye naho niho yakabona
yego reka nanjye nkunganireho gatoya
kutamenya ko turinganye kandi ko twese duhamagara gukora ugasanga umwe aricisha undi akazi ugasanga urabona ko ubwuzanye bwapfuye
ni icyo nashaka kuvuga nyine kumva ko ngo umugore ngo ari we ngo umunyantege nke hanyuma warangiza ukumva ko ibyo byose ari we ugomba kubikora kandi mwese muvuye ku kazi kimwe ariko noneho narangiza we aze akoresha abana devoire iyo mikoro aba ari wireba arebe iby'urugo niba afite abakozi ari bacunga niba afite guteka ari aba ari ubikora kandi n'umugabo avuge ngo noneho namukorere n'ibyo amukeneyeho byose ako kanya
na bya bindi by'imyororokere na byakagomba kubijyamo
cyane
kandi yananiwe ubwo rero ntabwo urumva ko ari ikibazo twumvikane rero yuko nitwumva ihame ry'uburinganire tuzamenya ko nta mugore ari umuntu ko akeneye gufashwa ko akeneye kwitabwaho nawe nk'uko nanjye nshaka ndi umugabo reka mvuze ko ndi umugabo nshaka ko umugore anyitaho nanjye ngomba kumenya yuko nimba ndinganiye kandi twese turi abana bavutse kimwe ngomba nawe kumwitaho kugira ngo yishime bikagenda byuzuye aho rero bwabuzanye buzashoboka ariko nitamenya ko turinganiye nk'abantu banganye agaciro imbere y'imana n'imbere y'amategeko naho nubwo kuzanye bizashoboka bijeni
ya niho hazavamo za ngaruka nyine hakazamo ka gasuzuguro uriya Frederic yavugaga noneho bikavamo n'ingorane zikomeye aho yavugaga ati hari naho bivamo kwicana birababaje
kubera ko abagore bamaze kumenya yuko nyine uburinganire babufite uburinganire buhari kandi ko aribwo turimo kugenderamo kugira ngo tugere ku iterambere ry'ingo n'aho dutuye n'igihugu bashaka kugira ngo bavuge bati ariko ngiye ko bitameze kuriya koko kubera icyo ariko ngiye bitameze kuriya ariko se ubu ntiwakora ibi nanjye ngakora ibi ariko se amafaranga yawe kuvuga ngo nayo utange akaba nayo urugo urumva harimo uburinganire noneho ugasanga kubera ko wamubonye kuri ya ntebe yari yicayeho y'ubutware bukomeye cyane butavuguruzwa butavugwa niho amakimbirane atangira
yevena rero yongeragamo n'ibyerekeranye n'akazi aho bigonganira umugore arimo gukora akazi nk'ak'umugabo yaba arimo gukora nk'akazi k'ubuyobozi bikamusaba yenda nko gukora amasaha maremare yataha nijoro bikaba intambara
birakomeza nyine by'intambara kuko umugabo ntaramenye yuko igihe umugore adahari cyangwa se umugore ari mu kandi kazi kandi gafite inyungu urugo ko yagombye kuziba icyuho kuko ntabwo aramenye yuko ntabwo arayifata mu mutwe yuko nta kazi kanditseho gabo n'akandi kanditseho gore kiretse gutwita no kubyara nakomeza kuyifata gutyo rero hari n'ababurara rwose hari n'uwamibwira ati ''njye nshobora kurya ibiryo by'umugore nicyo kubera iki ati yaza saa sita yaza ryari agomba kwiyaranza akaba ari we ungaburira ndavuga iki ni ikibazo
umuboyi umukozi wo mu rugo ntashobora kumugaburira
oya kandi byarangiye nabi byarangiye batandukanye
urumva yamusabaga ibirenze ubushobozi bwe
yamusabaga ibirenze rimwe ngo amushyira no afata umwana yarize ngo afata telefone ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumviye turoma umugore ari mu nama undi atereka ngo uhubwo ushaka ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumva ruzeni urumva iki kintu kumva ko umugore ngo urimo uramubita ko ari nyina w'umwana nyamara urabizi neza ko ari mu kazi kandi gafitiye leta akamaro ugahita ufata umwana ni nko kumutomatiza ni nko
n'ubundi ni ukumutesha umutwe
kumwita ngo uri umugore niba wicaye nawe ngo uri minisitiri cyangwa uri depite uri umugore bari wa mugore umwana aragukeneye nyamara umubyeyi w'umugabo nawe ashobora kwita ku mwana rwose nta n'icyaha kirimo ahubwo harimo ubutwari izo ngo zigenda zigira ibibazo gahoro gahoro ugasanga zirangije zatandukanye
ahubwo babyitwayemo neza ubanza aribwo ingo zagenda neza nyine bakuzuzanya muri byose
bwa buringanire ni n'ubwumvikana neza tukamenya ko nta mirimo tutakora mu rwego rwo gufashanya kuko twubahanye uburinganire buzana kubahana bikazana kuzuzanya rero iyo bimaze kugenda gutyo urumva habanje uburinganire habanje kumva ko umuntu ari umuntu nkanjye haza ubwo harimo no kubahana no guhana agaciro noneho rero no kuzuzanya bizashoboka kandi bigende neza cyane
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga aho ikiganiro twagihariye abagore ku munsi wa gatanu umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi Madame Marie Goretti Mukanzigiye akaba yarakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu Rwanda aradusangiza rero ku byo yabonye ariko namwe mufite umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kumubaza hanyuma twakire muri uyu mwanya Emmanuel turi kumwe
Emmanuel utuye mu kagari ka Kimwanzu mu Rwanda
kagari kahe
kagari ka Kimwanzu umurenge akarere ni Nyagatare
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo nasi mbona inaha muri Nyagatare ubwuzanya byose turabikora iyo urebye ubona ari ijana ku ijana wabikora
nibyo reka tubibashimire ubona byara bifasha mu ruhe rwego ubona uravuze ati nijana ku ijana aho mubona bigezeze ingo ni he
nyine ukajya umugabo ikintu cyose akoza akaba gifatanyije n'umugore we ibintu byose byo mu rugo bakaba bafatanyije ari ibyabo kubera babuze ibintu byose byabo
wowe wari wubaka niba atari ibanga
yewe ntabwo ndubaka
ubwo ndiza uzakurikiza urwo rugero rw'abandi
urugero
ndavuze ntuzakurikiza urugero rw'abandi aho ngaho i Nyagatare ndumva ubishima ko bigenda neza
nawe ngabakurikiza ubyanga byakuno nzabikora nanjye
ndagushimiye cyane
turi kumwe na turabashimiye
twakire na Jean Marie uranyumva
cyane bose
wiriwe neza urahagana
mwiriwe jewe ndi umurundi ariko ubu ndi mu buhungiro ndi mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Mutenderi
gatoya nkubaze gatoya ubwo ufite amakuru yaho ngaho hari abarundi barimo gutaha nk'uko turimo kubyumva
ni ukuvuga icyo gikorwa ni ukuvuga ndibaza murazi ko twari twahawe ikingo cyo guhera itariki imwe z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka nyine ni ukuvuga yuko kuwa kabiri itariki imwe ni ukuvuga bariko baheraheza rusansuma yari kiraba hano muri kambi yacu ya Mutenderi ariko kandi hari ikintu bakoze cyatweretse yuko kumbure bariko bubahiriza ya masezerano ya leta ya Tanzania na leta y'u Burundi basinyiranira bajya bashikiranganje babiri kuko baraje na hano muri iwacu Mutenderi ni ukuvuga rero kuwa kabiri hari abantu batahutse hari abatashye by'ukuri bariyandikishije kubera ko bariyandikije hanyuma barabafisha hanyuma ku wa kabiri baratwara imizigo yabo ariko kandi hari abandi bafatiyeho bari bagiye kubwa ibibazo bari bafite kuko wari umunsi w'ibibazo basha bagenda bagiye ku muri UN kugira ngo bajye kubaza ibibazo bijyanye n'amakadi cyangwa se amafomu impapuro duhabwa na UN zitwerekana ko zituranga ko turi impunzi ariko kandi ntibyakunze ahubwo ubwo ufite ikibazo bakubwira bati kugira ngo ikibazo cyawe gikemugwe genda utekere imizigo yawe hanyuma uze ati hanyuma dukemure ikibazo cyawe ushyitse basa bakwereka imodoka ugaca wurira ni ukuvuga uko niko byagenze hari nk'akarero nk'umuntu ni ukuvuga yarasinduze ikadi iwe yari ugawe ku buryo adashobora kuronka imfashanyo izo arizo zose zivuye muri UN zaba ifungurwa cyangwa ibindi hanyuma rero uwo munsi kubera ko wari umunsi w'ibibazo kuko intuzi bari bahigije ku wa mbere ariko ku wa kabiri wari umunsi w'ibibazo agiye rero kubaza ko bamwugururira iyo ntuze y'iyo kadi yiwe basha bamubwira ngo nagendaza n'imizigo hanyuma ngo bagire ngo bugurura iyo kadi yiwe ngo ari uko azanye imizigo kugira ngo atahe kugira ngo bamushe ku rutonde rw'abajya kuronka ifashanyo mu Burundi kuko niko byifashe niko byagenze kandi baragiye batari bake kweri muri izo nzira
ariko uyu munsi ntabagiye ntabo batwaye
oya uno munsi ntabagiye ariko yesinda sindamanuka kuraba ahantu hari bijya bibaho abantu kuvuga bafishako ariko numvise yuko boba kuba hari abandi boba bamanitse bazotakwa mu ngo ariko sindajyaho nta byemezo nta byemezo sinabo bivuga ko byinshi.
Urakoze ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo ku byerekeranye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore.
Ego ahubwo rero jyewe mu mbabarire sina kare mwandondeye sinashoboye kuba hafi ya telefone ariko kandi sinaronse akanya ko kuba hafi y'iradiyo ariko sinzi ko munsubiramo gatoya ikumbure
havuzwe byinshi ntabwo twabisubiramo byose. Ubwo wowe wavuga uko ubona uburinganire hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se ni uko ubibona cyangwa se niba hari ikibazo wumva ubifiteho hanyuma umutumirwa akagusobanurira kuko yarabikurikiye akora ubushakashatsi yandikaho igitabo akurikiza ibyo yabonye mu Rwanda. Wowe uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo ububona gute muri make?
Tawa ni ukuvuga uburinganire sibibi kuba bwoba hagati y'umugabo n'umugore ariko kandi nka twebwe turi hano muri kino gihugu cya Tanzania bo basanzwe bashyira imbere umukenyezi ni ukuvuga twebwe nka twebwe abagabo tukagira ibibazo bidasanzwe bivanye n'ukuntu Tanzania ishyira imbere umukenyezi cyane. Ni ukuvuga ntanze nk'akarorero ni ukuvuga urashobora kujya nko dufate nko ntaziba na zidakubitana amahembe niko umukenyezi babivuga hari nk'akantu kagoranye mu rugo hanyuma kumbura umukenyezi akitwara wewe umugabo hanini by'ukuri ntibakumviriza ariko noneho hanini ahubwo twe tubona yuko ahubwo umukenyezi ahubwo umenga niwe ahaye aja hejuru ahubwo y'umugabo umenga nafite uburenganzira bwinshi gusumba umugabo ntanze akarorero ni ukuvuga kuri Elisansi na twe duhari hano mu nkambi ya Mutenderi ni ukuvuga wewe uri umushinga ntaho uri kumwe n'umukenyezi wawe n'abana bawe mu kuguha rujya rupapuro gukwemeza ko uri impunzi ni ukuvuga ntibaruha umugabo baruha umukenyezi. None se wumva hari uburinganire bwoba buhari cyangwa ahubwo n'ubusumbasumbane?
Iyo bamumuhaye se bamuhaye urwo rupapuro ntihaba handitseho n'umugabo we n'abana?
Ego mwese muba muriko ariko wewe umupapa utwaye ukuboko ngo ugiye gutora ntibaguha ni ukuvuga baruha umukenyezi bisigura yuko ariwe mukuru w'umuryango.
Hanyuma bibatwara iki ubwo iyo ingaruka zirimo ni izihe yanditseho akaba ariwe byakiriye cyangwa ariwe umugabo?
Sawa ni ukuvuga kurutora nta kibazo ariko kandi harashobora kuba ingaruka kumbure mu rugo bivanye n'umuntu kuko ntituremwe cyo kimwe kumbure nk'umukenyezi ugasanga aciye agomba kumbure kwishyira hejuru nk'uko umenga niwe koko by'ukuri iyo bari umukuru w'umuryango kuko niyo niko biri nibyo bahawe niyo mategeko ava muri we niyuko umukenyezi ni ukuvuga ariwe mukuru w'umuryango rero ugasanga birateye ikibazo kumbure mu rugo harabaye kutumvikana bivuye kuri iyo
niko sezamari mbere y'uko nkurekura ubwo umugabo abyakiriye akakumva ko umugore ari we wabonye urwo rupapuro bakuzuzanya mu byo bakora byose hari icyo byabatwara?
Nta kibazo by'ukuri nta kibazo ariko kandi bivanye kumbure kuko abantu dufite imico itandukanye cyangwa imigenzo itandukanye hariho abatabibona neza ahubwo kuko nko mu Burundi twebwe aho tuva kuva kuri basokuru abasogokuruza uri kuvuga twarezwe indero cyangwa indero twasanze ntibivuga yuko umugabo ariwe mutwe w'urugo nk'uko bibiliya ibivuga ariko kandi hano naho turi tubona yuko umenga ahubwo biratandukanye
mwumva bibabangamiye rero
muri rusange biratubangamiye kuko ucumenga rya junja n'ijambo ry'umushinga nkawe ucumenga sinzi uko bimeze
mwumva baramambuye izambo. Urakoze cyane kudusangiza kuri ibyo bitekerezo Jean Marie.
Ego mugira amahoro namwe ari natwe twimpuzi turani mu tenderi kwe turabatasha cyane kandi turabashimira ku biganiro ndetse n'amakuru mudushikiriza buri munsi.
Yee natwe turabishimira rwose ko mukomeza kudukurikira mukanatugezaho ni inama ndetse n'ibitekerezo. Urakoze cyane.
Ego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubanze twakire Hussein imbere yo gukomeza. Hussein.
Alo ndabumva.
Mwiriwe neza urahagana hehe?
Mwiriwe neza na mahoro ndi muri Mozambique.
Eh, no, ku Mozambique se mwiriwe mute. Alo.
Ego ndabumva.
Mumeze neza?
Eh, na mahoro turaho.
No, ko ye, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Eh, igitekerezo nari ngifite ariko. Rumva gusa abagabo nyine twe tumenyereye yuko ari twe tugomba kuza ku myanya y'imbere buri gihe ku kintu icyo ari cyo cyose. Ariko rero burya muri iki gihe tugezemo noneho aka kanya burya twagombye kuzanya n'abagore nyine abagore nabo urumva aka kanya navuga ngo barafite ijambo kimwe nk'abagabo.
Uravuga neza.
Ego namwe.
Ubwo ni uguhanura bagenzi bawe bari batari babibona.
Bagomba kubibona.
Yego.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe.
Yego.
Marie Goretti wabumvise Emmanuel Jean Marie na Hussein ni icyo wababwira?
Naho Louisa uri ukiri mu nkambi yitwa
uri mutendere ni Jean Marie.
Izamari namuhumuriza amubwira ngo niyumve rwose yihaye amahoro kuko ari umugore wagiye kwakira ibyo biryo akaba ari umwe uyobora mu gihe runaka nawe akaba yamubwira ati ibi nibi reka tubivuganeho gutya tubikore gutya yemera yuko ibihe bihinduka kuko ntabwo hari aho ibihe bihinduka urwo ni urugero rwiza cyane rwerekana ko ya mirimo dukora bitewe n'uko turi abagabo cyangwa abagore irahinduka bitewe n'ahantu n'igihe reka dufate urwo rugero kandi nta n'icyo bitwaye none se byaramwica se ntarya akaryama se nayoboka neza bishobora kumugira ingaruka nziza ariko niyishyiramo cya kibazo yuko yasuzuguwe bizazana ingaruka nziza ndetse bishobora no kumutera icyo bita stress bikaba byamutera n'igikomere ku mutima. Jamari rwose ndagusaba kugira amahoro umenye ngo imirimo dukora nyeke nawe dufate nk'umurimo arimo arajya gufata ibyafunguro akabasha kuririka akabasha kugenera urugo ibyo bagomba kurya bitewe n'ibyo yabonye ibyo biragaragaza yuko wa murimo w'ubuyobozi wahindutse wabaye w'umugore ariko nawe igira ibindi ukora mwuzuzanye wowe kumva yuko mu mutwe wowe kumva yuko ibintu byacitse kuko hariho abagabo benshi bafite ibyo bita siteresi cyangwa se turoma bumva yuko cyangwa ihungabana bumva yuko basuzuguwe mu by'ukuri ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo nimba ari byo nyine bashobora kuba badahuriraho reka barebe ukuntu babivuganaho habe nko kuganduka abagabo rero tuje kuganduka baravuga ngo babaye inganzwa ariko
gusa bagiri tungo na nakarima pera yatsinza majuri abura mafaranga yari yiteguye kuzaba diregiteri none ubu yandaraya tiyanze naba namwe ngiri imana umusanga inzira Masengesho ahubwo numugisha kuzagusa Erego mwana yavutse nkamwe mwese nakundaga Imana akikundira abantu niteguye gukorera igihugu nk'abandi none ubu yaraye Agar bose kukunda na ngawandi Ajezi na wani